my girl. Nick.
Billness.
Mind your step, couple of things I could diss. I only see you lame, tryna do like this. To cut bars like boom, bro. So I pay a body, kill a younger tomb, you. Oh my god. Now pick a pass, left pass, trip, how I made this bro. Once upon a time, I was just a little bro. But now I need my course, so go back to prison, bro. He's in goa, na zingua, middle finger, yo.
Ni makamuzi ya lana tangu juzi na jana. Na tikisa nyuzi kwa sana ni bluzi na suzi na ana. Matanuzi ya jana marapa wanaunga flow. Kamchuzi wanyama na kemikali. Hatuna noma, bado na koroma. Ambia serigali, hakuna roma. Tabora so dodoma, so boma. Ukizi matana generator. Vile na ngana meremeita. Ukichomo wana chomeka. Safi bila doa na someka.
Wempe abai alipoji tusu mambieka ya kanyaga. Yani mwona shwari wakijipindu watu kusanya masaga saga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana.
I don't see them. Nafasi yao ndogo kwenye hili game. Kila nikitoa track mi na mada dem. What a shame. Mi nataka pesa wao nataka fam. Macho kodo AK mfalme mswati. Mende wadogo hawangushi kabati ha? Kichwa madenge na shingoni manati. Wapeni habari sholo niko ndani wasafi. Acha mfuko tune. Pesa sichumwe. Bata unipi wewe sa kwa nini unune. Nkupa hai usichune. Kazana unitume. Wenye nyota za punda joni kwangu ni watume
ha? Yeah. Joni shike mkono ma. Njo tutoke watuone na usiwagope ni chum kwa mdomo live. And we should not fear no one. We should not baby. Cheke mbavyo na nikuna daily. Sende nyuma mina skuma mbele. All the mother girls wanna kuonea gere. Wanosema we ni bitch wanacheza. One man trash is another man treasure. Kuja nipe kiss kisha another one ongeza. Na beza umesha pass mina jenga diki banda. Nimenasa we mpe ya bari. Na sasa nataka nimpe funguo ya gari. Zaidi mkiongea na mtolea posa mwari, jinsi nilivyo kolea na uisho.
Wempe abai alipojitusu mambieka ya kanyaga. Yani mwona shwari wakijipindu watu kusanya masaga saga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana.
I don't fear man. Even though I wasn't born here man. Ukikosa form inda kutupia plan. Calligraph Johnson wa eardrums. Kia son. Staki pressure za watu. Haliki wangumu atako mkeka ndakatu. Miukesha kafiatu. OG nataka iyo dough nega pesa madafu. Mini bossi lazima nivae suti. Juswaga mtoshi hata mini kai uchi. Umebai Gucci. Aje na si wati tunajua umesota nega minimize chuki. Mini smart for starter. So back to the matter. I'm bad mini shatter hatari. And I'm straight to Kagata. Mikasa, Sukasa, so brother, we're wapi.
Wempe abai alipojitusu mambieka ya kanyaga. Yani mwona shwari wakijipindu watu kusanya masaga saga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipomfusi ya kabana.